Usiona nilivovaa ukadhani tighter. Ni hustle ele brand yuko faster. Kila time kwa mtaa na chest paper. Mwana rakati nazo mishibala. Inakuwa vipi kacha nenda na time jama. Ukizuba maisha itakusoka diaper. So niko on time and a little bit faster. Sija win lottery check ya nebadai. Nenda na time na check life ilivoka. Napaka madem Q-Tex na ingiza chapa. Nawaza kesho kwa inakuwa vipi na bankika. Izo back Friday na bambika. Kuna feel na chosema we checka na mida. Kipoteza time na poteza fighter. So dogi jina
like in my room and I check my time. Nikiwa kwa street and I check my time. Nikiwa na hustle and I check my time.
Katiza kusaka mkwanja. Kwa wanaume ni kama nature. Bada mikiki mikiki nipate signature. Hila na check mida na kada. Kabla 110 jafika au defender. Niko na show na fa kuenda. Wazazi na fa kuwaona. Maisha nyo na bana kama spana. Kwa hivyo na check mida. Chochote nafanya mina check mida. Niko mtaa mida ya makamba. Jioni nipate base ya gomba. Na sio kwamba ni jobless corner. Toto kiume na jituma. Mwisho mwezi sina pay slip. Kunipata ido nika kupata big crack case. Yeah. Wife na junior girl wanna nip a psych. This fuck ya. Yeah.
Yeah. Like in my room and I check my time. Nikiwa kwa street and I check my time. Nikiwa na hustle and I check my time.
Sema ki jump, it jump len. Five to one with me. Bona unataka kumeke ne with me. Kuna watu wana hustle, wengine wana muscle. Wengine wamenyeshe wana mbua. Wengine wanatambua, wengine wana chomwa hata najua. Uwe una try, wengine wana die. Wengine wana jiuliza why. Uwe unajua, vile unatambua. Game basi una baby una die. Die.
Come on, come on. Dad, come on. Like in my room and I check my time. Nikiwa kwa street and I check my time. Nikiwa na hustle and I check my time. I check my time and I check my time. Like in my room and I check my time. I check my time and I check my time. Like in my room and I check my time. Check my time and I check my time.
Kama maji Mombasa una.
Unajua watu wanakutaka, lakini unajua vizuri kio na pesa.
Pesa,
utatesa.
Tuko ndani ya biti ya accuracy. Tunapima time.